kwebo yandi Teti fimpele nsansano mweo Amasambiro nenchito Teti na yo ayenda eyampusushe Nimwebo, nimwebo, nimwebo ayawe epela Nimwebo, nimwebo, nimwebo ayawe Atete njikane ukwabula imwe Ukwabula imwe tata teti nkwanishe Tinjikane.